Sexy div, divan,
love bite.
Ayo, gachi,
gachi b.
Samani unijui samani, samani sikujui samani, samani unijui samani, samani sikujui samani. Sasa mbona unaniongelea? Sasa mbona unanisogelea? Sasa mbona unaniombabia? Sasa mbona unaniangalia? Samani una bei gani? Kwani naongea na nani? Nimesahau ex wangu ni nani? Kurudiana ilikuwaga zamani. Samani sihitaji kushare. Samani sitaki umbea. Samani kama nawakosea, hivi kweli mtaona unawafokea? Nikiwa na pesa kama nawakwaza, kama kudanga kwani mi wa kwanza? Nitakulipa vyuma vimekaza. DJ anzishe kwanza. Don't touch me, tanichafua. Brandi kama hii wewe huwezi nunua. Nasema don't touch me, tanichafua. Brandi kama hii wewe huwezi nunua. Samani unijui samani, samani sikujui samani, samani unijui samani, samani sikujui samani. Sasa mbona unaniongelea? Sasa mbona unanisogelea? Sasa mbona unaniombabia? Sasa mbona unaniangalia?
Samani usipige simu usiku, mimi nawe tulishachana.
Samani,
samani, sintext usibibu kujifanya unanijua sana.
Samani,
kumbe mpenzi wako ndo yule.
Samani,
sikujua jana nililewa.
Samani,
alisema atanipa buru.
Samani,
kapeleka moto sikuchelewa.
Samani,
samani lulu nakupenda.
Samani,
kiukweli siwezi kuficha.
Samani,
niyo mana ulivonipa denda.
Samani,
video zetu nikazivujisha. Samani,
don't touch me, utanichafua. Brandi kama hii wewe huwezi nunua.
Nasema don't touch me, utanichafua. Uti kama hili wewe huwezi nunua. Samani,
samani unijui samani.
Samani,
samani sikujui samani.
Samani,
samani unijui samani.
Samani,
samani sikujui samani.
Samani,
sasa mbona unaniongelea? Sasa mbona unanisogelea? Sasa mbona unaniombabia? Sasa mbona unaniangalia?
Download more music at catchyvibes.com.